Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni ikiganiro muri isanga nk'uko nari mbabwiye kuwa gatandatu muri aya masaha tubaha umwanya mugasangira amakuru y'iwanyu. Abatari baduha telefone zanyu muduhamagare kuri WhatsApp tubone telefone zanyu. Ndabibutsa telefone muduhamagaraho cyangwa se mutubipa ni 202-441-931. Nuko banza rero akamenyetso ko guteranya 1-202-441-931 mutubipe kuri iyo nomero. Murakurikira rero Radio Ijwi ry'Amerika kuri FM 88 bice bitatu, ni kuri Radio Inshuti ya Bose, no kuri FM Radio Ijwi ry'Amerika 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri www.radioyacu.com. Nabibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adrese yacu ya email radioyacu@gmail.com. ni mu ijambo rimwe. Mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu igihe mubishoboye, igihe mubonye akanya. Ikiganiro cyacu ariko muri uyu mwanya ni live. Nongerero mbaha ikaze mwese kuri radio yanyu, mukomeze kutugezaho nomero zanyu, ababishoboye mutubipe tubahamagare. Ni radio yanyu mwese muri isanga. Reka mbe mbasabiye akaririmbo ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo dutangire tunezerwa kuri uyu wa gatandatu. Indirimbo Marembe niyo batuboneye muri aka kanya.
Ay
Africa to boy massa city to battling it to be na ngana zengiluke tut yaka yo pezenga luke tut nyata simba
olelo tokobina
ngana bina
olelo tokobina
africa mobima
oyaka tobina
bali puba golela
olelo tokobina
ngana benga mokobe
olelo tokobina
malembe malembe RDC Congo tobina. Moi j'aime ça Pongo Madesu, pour mes potos, Fiston et Mongo, Richel, Evra, Odo, AP, Pantel et ses bagots, rouge, vert, jaune, les marrons, c'était l'époque de la danse du diamant noir, bâton à carreau, tu connais l'histoire. Si t'avais ton Lacoste, pour Lacoste, t'avais la cote, truc de ouf, c'était la queue devant la porte, les vivants c'était les ombres de nos portes.
Olelo tokobina,
Africa mobima,
oyaka tobina,
qui tout a dit cap la merveille et mon côté échange culturel. C'était pas toi, je vais danser. Je vais danser. Je vais danser. Yeah, je vais danser.
Malembe abanyekongo bati l'Africain n'aime pas la guerre bivuze umunyafurika ntakunda intambara ibyo rero bakunze kubigarukaho muri ibi bihe bari mu matora dukomeze rero twakira abakunzi ba radio ijwi rya Amerika abamaze kutwandikira na baduhamagaye kuri WhatsApp reka mpere kuri Severin uranyumva
ndabumva
mubiriwe neza na urahagana hehe
Ningozi
mwiriwe mutese
Ndiweneza Narijana kato wanyine kaiwa karaka ukevu
Nuko nuko Yee, hama kuruchi saunga hui wanyu Hichi watubgira mwishi miye changwa se Chaba chara Gukoze kumutima mbija anyene Vijaba yengomri chichu mngiru Turima kusosa
Mwilo zangi Kasea kufuga Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses, mais je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en
train de faire des choses.
Je suis en train de faire des choses. Je suis en
train de faire des choses.
Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous avez vu ça, 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 vous avez vu ça,
vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça,
vous avez vu ça, gadijomatora muri Kongo ko nene nibemere kubera urabona uko muri no muri Afrika biyagwana iyo umuntu yatsinze bagiye batavuga no muri ko bemera yuko umuntu aba yatsinze
yego bwa urumva uwaba watsinzwe yakwakira ibyavuye mu matora hanyuma buzima bugakomeza
I'm going to go to the house.
Mhm. Kuvuga ko amajwi batayemeranwaho nabo uko babitekerezaga cyangwa se bumvaga yarabonetse adahura na nayo watsinze.
Je no bona yuko bo bokwemera nyine byavuye mu hanyuma mahora akabona uko ngira batangwe guhonga abanyeye ko mutsanga nyine babaje bateze ingorane. Nkubura bona na Ebola naye mu gihe uguma bahunga mu bindi bihugu bona twa tari bateze n'irya ngora Ebola. Nyuma yo ko bokwemera byavuye mu hanyuma.
Mhm.
Mukazi kabanda.
Mhm. Ye byuvuga. Ibyuvuga birumvikana. Nta cyaruta amahoro. Eh, urakoze cyane rwose mukomeze mugira ibihe byiza ngaho ingozi. Ukomeze udushakire n'abandi bakunze.
Eh, so murakoze. Mugana natwe turakunda kuvira radio ya meza murakoze muzamura vugana leta y'ubundi bwo yamutse umutugire murongo wa FM ku radio.
Ye turimo kugerageza rwose babirimo kuva byatangira. Turategereza.
Kuko usanga ino nko mu cyaro. Abanyagugu abadakunda gukoresha za Facebook na WhatsApp tusanga ibagwa no kumva makuru. Mubi atugwa no kumva makuru kandi ariyo radio twa dusigaranye.
Mhm.
Naho makuru ameze.
Eh namwe aho ngaho ingozi nuko twumvira kuri internet.
Eh twumvira kuri internet ku ma Facebook na ku WhatsApp.
Mhm. Ndeka twisere ku kibazo kizakemuka vuba. Murakoze. Twakire Deo. Deo.
Tabwe.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Weekend yifashe ite?
Weekend ni neza no kuri nyine kiretse nyina ubukene nga ingozi wacu.
Mhm. Na uri ingozi.
Ego ndi ingozi nyine ku mugwa mukuru.
Mhm. Hari ubukene buhagaze buteye gute?
Ni mambo nyine tubuteze kutabona gafaranga nyine twifashisha niko bimeze.
Mhm. Ariko ntanze ari hari.
Ibigani bisanzwe n'uko byama.
Mhm. Ko twumva bamwe bavuga ngo hari inzara abandi ngo ntayo nuko.
Eh. Nisi yo tenyene ligenda buke buke nyine tugaheza tukaronka n'uko dufungura buke buke nyine buke.
Mhm. Ye.
Ego.
Mhm. None icyo wifuzaga kusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nagira mbaze kuri iki kintu, nagira mbaze kwa kiki kintu. Cyuko badufungiye aya ma FM ni radio ngaha nyine mu Burundi.
Niko se.
Hanyuma nyine kuzi nyine abanyagihugu bato bato nyine dusanzwe dukoresha nyine ikintu cy'iki radio duto duto urumva nizo dushobora kubumva no kujyana ku ijana.
Mhm.
Yego. Yego nkajewe nkaho ndi umurongo wa 104 n'ibice bitatu urafata ujyanye n'uwo mu Rwanda.
Mhm.
Niho jewe nkanyifashisha.
Eh, bya ni amahirwe kuba wowe bitungana.
Hanyuma nyine nkaheza nyine nkabakurikirana nyine atangorana.
Mhm.
Hama kandi kanagira nshuti bizenge.
Mhm.
Nagira mvuge kiki kintu hari amakuru nigeze kumva ahaca ngaha mu Burundi ko hoba imigambwe ibiri gusa
haba imigambwe ibiri ya politiki.
Ego njyana nyisikira mubyimbira kumenga nibyose umenga nibyokunda nanjye niko ndabibona kuko umuntu bujya kubyimbiro by'urumva niwo muhatira ahantu nyine ataba ashaka nawe.
Abona abavuga ko hagombye kuba umugambwe hakaba umugambwe uri ku butegetsi n'undi mugambwe umwe gusa waba utavuga rumwe n'ubutegetsi.
Nayiprona.
Mhm.
Nayiprona ko bigeze kuvuga na gasho y'umusegera cya perezida w'u Burundi.
Mhm. Ntacyo bavuga se kuba haba inani hubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bakwibumbira mu runani rwo kungura ibitekerezo leta.
Eka ibyo nibyo kuko n'ibwizwa shingiro baheruka gutora byarabivugamo.
No kubwawe rero kubwawe urumva hagombye kuba amashyaka menshi.
Nibyo nyine umuntu akizajya nyine abantu baba bafite ibyiyumviro nyine birakenuka nagenda nani ndabyumva. Hanyuma nyine mujye mudutumirire mugosakanya mujye mudutumirire agatogwa yari yashinze ya FNL yiyi sasa amizi y'Abarundi. Hanyuma muduhe aduhe umucyo aho bigeze ibyiwe iby'uwo mugambwe wiwe yari ashinze ariko gusa mugabo umuntu amakene yumvise yuko batigeze bamwemere.
ndiko tuzareba hanyuma na tubonera kanya tuzamutumira muganire.
Ego na yahandi nyine weekend tubona neza urumba nyine akire tishimye murakoze gose.
Ye urakoze hanyuma uri ingoza hagana hehe kugira ngo abandi nabo baba bari mu gice uherereyemo ariko batumva radio nabo babashe kwifashisha uwo murongo kuko mukanya twavuganaga na Severin na wari nguzi ariko sinza aho aherereye we yavugaga ko kutwumva bimugoye
mu gisagara
cya nguzi
ariko nibice bimwe bigomba gufatana na hafi n'u Rwanda.
Ubwo ntago tumukimu ufite kuri telefone tuzi igicererere.
Tuvuye muri komine urumva ni hagufi
rwose. Urakoze cyane. Ubwo waba ari mu gisagara cya Ngozi nyine bakomeze batwumvire kuri FM 104.3 yivugira mu Rwanda, hanyuma mukomeze mwihangane nyine, ubwo turizera ko ikibazo kizakemuka mukongera kubona FM yanyu.
Murakoze
n'ukuri, byaba byiza tubyumvise. Urakoze cyane, natwe turabitegereje rwose n'icyizere. Mugire umunsi mwiza. Twibutse abakunzi ko ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga cyo kuwa gatandatu, aho tubaha umwanya mugasangira n'abavandimwe inshuti. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika, amakuru y'iwanyu cyane cyane mutubwira nka yaranze icyumweru kirangiye, hanyuma n'ibyo mwaba muteganya mu cyumweru kigiye gutangira imbere ahangaha. Radio yanyu rero irabategereje, mukomeze muduhamagare. Icyakora imirongo ya telefone banza itameze neza cyane, hari amatelefoni turimo kwakira agahita acika. Hari Shari atubabarire mu kanya telefoni ye twamwakiriye tugiye kumuha ijambo ihita icika. Radio yanyu rero ikomeje kubaha umwanya buri gihe kuwa gatandatu no ku yindi minsi, igirano muri Sanga Muziko mucyumva buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, tuvuga ibintu bitandukanye, ibyo mwifuza ko tubaganiriraho. Tubaganirira kuri politiki, tukabaganirira ku byerekeye ubuzima, tukabaganirira ku byerekeye imibereho, bya societe civile, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ibijyana n'abana, byerekeye kwita ku buzima muri rusange. Ubwo rero ni ikiganiro cyanyu, mwese mujye muduha ibitekerezo n'inama ku byo mwifuza ko tubabwiraho. Mu gihe tugitegereje rero abandi, reka mbasabire akandi karirimbo.
I'm the king of the condo. I do this and go. Baby, why I'm doing it? Say, $1, baby. Oh, yeah. $5, baby. Yeah. I'm about to do, baby. Say, they go from my patio. I'm go to do, baby. I'm go to La Fida, oh, La Fida, oh, La Fida, sugar.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mutwumvira kuri FM 108.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Abishoboye ariko mwajya no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Dukomeze ku murongo wa telefone twakira Jean Long, uranyumva?
Neza.
Mwiriwe?
Yego.
Urahagana he?
Ndi ndera ahantu bita ku Mukuyu muri Kigali.
Ye, weekend bite rero?
Weekend imeze neza, hoteli nta kibazo.
Nuka.
Sibye ko ngiye maze iminsi ka malaria karangandaguye.
Yego. Wakoresheje inzitiramo buse?
Inzitiramibu kuyiraramo, mba ndayiraramo, cyakora ko nagiye no kwa muganga bampaye imiti.
Ni ukwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu yafashwe.
Ni ukuvuga ngo ubungubu imiti bampaye ndayimara uyu munsi.
Urumva se urimo kwijajara, hari agatege karimo kugaruka
cyane rwose. Nk'ubungubu narenerekeje ku kibuga, nagiye kureba agapira ahantu bita Ijurwe.
Ni bande barimo gukina?
Ni ikipe y'Ijurwe ya hano iwacu irimo gukina n'ikipe yo mu gace ka Gasogi ahantu bita ku Gashure.
Ni bande barimo gutsinda se?
kuvuga ngo ubu ngubu umukino nibwo maze gutangira biracyari ubusa ku busa.
Ariko birashyushye.
Birashyushye nanjye ikipe y'iwacu ije urwenda nsanzwe ndayikinamo ariko ntago
nabashije
bitewe n'ikibazo cy'uburwayi.
Nta cy'ubwo urajya ko urogeza bagenzi bawe
cyane nanjye bumva nicaye ndiho ndeba umukino uko bimeze. Nk'umuntu usanzwe w'umusiporutifu ntago nabura ku kibuga ngo nuko ari malariya, ariko ndihangana nkasindagira nkagerayo.
Nibatsinda biraguha ingufu zo kuhitukira vuba ahubwo
cyane rwose.
Reka tubifuriza amahirwe. Hanyuma hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se?
Ni ukuvuga ngo icyo nakifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se cyangwa namwe mutegura ikiganiro muri Isanga, hari wenda hari ikintu na kimwe maze gukora research kijyanye wenda na football yo muri aka karere turimo k'ibiyaga bigari. Turabona ko wenda dufite igikombe cya Sekafa. Ni kimwe mu bikombe bimaze igihe bitegurwa se, cyangwa ni kimwe mu bikombe bimaze imyaka myinshi bikinwa hano ku isi. Ariko nkaba mbona Sekafa yacu nta terambere igira. Nkaba mbona kandi nta makipe yo mu gace ka Sekafa yaba kerebe se cyangwa amakipe y'ibihugu agira ikintu ageraho. Yemwe ikintu nabisabira nk'Ijwi rya Amerika mutegure, nabonye ikiganiro muri Isanga aricyo giho urubuga abantu bagatanga ibitekerezo se cyangwa mukabasha no gutumira abantu bamwe na bamwe. Mwazashaka umuntu umwe ukuriye se wo muri Sekafa se cyangwa nk'undi muntu wenda niyo yaba ari uwo mu Rwanda se cyangwa no mu Burundi. Umuntu uzi ibintu by'umupira akagira ikintu yabidusesenguriraho. Icyo kintu cyazadushimisha tukabasha kumenya icyerekezo cy'umupira wo mu karere kacu, kuko tubona urimo ugenda urimbuka bitandukanye n'uko hameze mu minsi yari ishize.
Njye ndumva uri umufana wa football rwose.
Cyane njye ndi umufana ukomeye rwose. Wibuka ko n'ubushize ko izina ryanjye Longo ko ryavuye ku mupira w'amaguru.
Kubera ko ukina.
Cyane rwose ibyo bintu rero nimubidukorera bizanshimisha, kandi ndabizi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo bizabashimisha
rwose. Urakoze cyane Jean Long, ubwo igitekerezo cyawe nuko kigeza kuri bagenzi banjye, hanyuma ubundi tukazareba uko twabatumirira umuntu akabaganirira. Kandi barahari bakunda football koko.
Murakoze, turabakunda cyane.
Urakoze cyane, ngaho ukomeze kugira umugoroba mwiza.
Namwe kabisa witeka biteho, turi kumwe.
Turi kumwe, murakoze cyane.
Yego.
Twakire Emmanuel.
Mwiriwe
neza Emmanuel, urahagana he?
Ndi mu Rwanda, mu Kigali, mu karere ka Kicukiro.
Mwiriwe mute ku Kicukiro se?
Kicukiro ni amahoro, izuba riraho rirava. Natwe urebye imirimo iragenda, ariko batwongeye kuba twagiye gusenga n'umunsi wari ku isabato.
Uri umudive?
Mudivantire.
Nuka. Ubwo ni ikirere.
Nari nshaka wenda kuvuga ku makuru mwatugejejeho muri iki cyumweru turimo dusoza. Ako wenda reka banze ngaruke ku ntsinzi yacu, ikipe ya Perezo yitwaye neza.
Nuko, felicitasiyo.
Rwose ibyishimo ni byose, ni akanyamuneza ku mutima.
Rwose ubisangire n'abandi bose bakunda umupira.
Aho bari bose ku isi, abafana ba Pen rwose babyishimiye.
Nuko.
None reka wenda mvuge ku kibazo n'ibindi byishimo byansanze ejo bundi ku matora ajyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba baratoye nyuma yaho wenda ntiteze ko wumva ntihagira umuntu utorwa kumvikana n'ubutegetsi ashobora kuba imyigaragambyo. Ariko mu bigaragara byabaye amahoro.
Imyigaragambyo yagiye iba ariko nta,
ariko ntabwo ari cyane.
Ntaribi
ntabwo ari cyane urebye. Ahubwo ikibazo nari mfite kuri biriya ko wenda nk'abantu baba bagiye kwiyamamaza bafite imiganda bavuga ngo dushaka guteza abanyagihugu imbere, hagira utorwa noneho umwe muri bo ugasanga arashaka kugira ngo ase n'uteza intambara, ahubwo ubwo saba ashaka inyungu ze ku giti cye.
Urashaka kuvuga igihe batumvikana ku majwi?
Je batari kumvikana ku majwi kandi bose bahuriye mu guteza igihugu imbere.
Mhm. Ibyo bikunze kuba akenshi y'abantu bahiganwaga mu matora buri gihe hari utsindwa gahita yumva ntahita byakira neza gahita yumva ko amajwi bayibye ariko babyifatamo mu buryo butandukanye. Hari ubivuga yageraho ngaho n'utanga n'ikirego ariko ibyo urukiko rwemeje akabyakira. Hari n'abashishikariza abantu imvururu ariko nk'uko bivuga bose kubera ko bakorera abaturage kandi babatoye bari bakwiye no kujya bashyira bategereza n'igihe kindi bakemera ugomba kuyobora akayobora hanyuma bakazagira igihe cyo kongera gutora ariko amahoro akaboneka nk'uko bivuga.
Wena dukurikije nko mu bihugu by'i Burayi perezida ajyaho bakavuga ngo bibye amatora bikarangiriraho.
Mhm.
Ako muri Afrika nyambona bibi kibazo kugira ngo umuntu yemeye ko yatsinze.
Buriya naho bizageraho bihagire.
Ahari mwazadushakira nk'umunyamategeko ujyanye n'ibintu bijyanye na politiki. Tukazamusobanuza se kuki iyo umuntu agiye kwiyamamaza buri wese avuga ati inyungu ni iz'abaturage. Ariko hagira uva muri we ntashimishwe n'uko mugenzi we yatsinda. Kandi bose umpumbera bari imwe aba ari ukugira ngo bateze igihugu imbere ndetse muri rusange abanyagihugu bose. Ariko kugira ngo usange bahurije hamwe ahubwo ugasanga nibo bari guteza ikibazo.
Urabyumva ariko ko iyo yagiyemo aba ashaka gutsinda.
Abashaka gutsinda ariko nanone abashaka kuri iyo ntsinzi bagomba kwisangiza abanyagihugu.
Nibyo ntaje kubahungabanya ngo nuko atatsinze.
Ahubwo abura gaturika nanone ko nayo yagakwiye kuba ishyigikira ibyavuye mu matora ikaba ibirwanya. Yo burasiya buri gutigira ngo iteze ikibazo.
Ariko nta kirabivugaho ki bisa nkaho yavuga ngo izi watsinze ariko ntabwo yarigeze avuga izina.
Aho kutavuga izina no kuba haravuyemo wenda watsinze by'agateganyo ikavuga ko nanone bibye gatari byo urumva nabo nundi bashyigikiye ko Fayulu yaba ariwe watsinze.
Ubikuyehe ko batamuvuze? Ubikuyehe ko batamuvuze izina? Uramwitekerereje
ariko ari wo wa kabiri n'ubundi ntabwo wavuga ko Shadara ari wukurikira.
Reka tubareke ubwo bafite ukuntu bazabisobanura.
Kadutegereza tuzarebe gusa Imana zadufashe bizaba amahoro da ntibizabeme intambara.
Rwose umuntu yakwifuza amahoro buri wese yakwifuza amahoro kuko iyo igihugu kimwe gihungabanye n'icyo bituranye nacyo nuko nta mahoro kigira.
Ubusanga ari ikibazo. Natangiye kujya mbakurikirana cyane rero mwanya kiriye muri uno mwaka nabaye mu ambasaderi wanyu. Narishimye cyane.
Urakoze kuba wahisemo gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika bushishikariza n'abandi.
Rwose ni ukuvuga ngo 5/5 mba ndi kumwe namwe.
Rero ni ukujya ushaka n'abantu b'igitsina gore nabo bakitabira ibiganiro byacu.
Ni ukubashishikariza n'ubundi nzajya mbikora buri gihe uzi ko n'ejo narahamagawe n'ejo ubundi buri gihe nta kiganiro cyancika.
Mujye mutwihangana nitugira abo tudahamagara ntabwo ari ku bwende bwacu nuko telefone ntizicemo rimwe na rimwe cyangwa se umuntu twamara kumwakira igahita icika ntihazagire uwibeshya ngo avuge ngo bahitamo guhamagara kanaka. Mwese mufite ijambo
rwose ntabyo kuvangura rubanura warobanura umuntu utazi.
Urakoze cyane rwose nawe ukomeze ugire umugoroba mwiza dusuhurize n'abiwanyu.
Baraho ndabasuhuza.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukomeze twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Remo umwanya ni wawe urahagana hehe?
Ndi mu Uganda hano bita Guru.
Guru muri Uganda?
Muri Uganda.
Mwiriwe mute sa ngaho?
Irebe neza iyo bushyuhe ni bwose.
Nta kavura mufite se?
Hari izuba ryinshi narahageze birantonda mama ngiye kwamara nk'icyumweru narahageze birantonda ubushyuhe bawo meze nabi cyane.
Ubwo ni ukuvuga ko mwambara utuntu tworoshye?
Reka uri mu kazi aho bwambaye isarubeti.
Urashya noneho.
Ewa nurasha nyine ariko nyine ubwo haruko tubigenza nyine.
Hanyuma abahageze mbere se bakubwira ko umuntu abyifatamo gute kugira ngo amenyere ubwo bushyuhe?
Urabona nawe twegereye Sudani yepfo ntabwo nina mu majyaruguru ubundi ya Uganda ni nk'ari ku mupaka biragoye. Yarakubwira ati ihangane uzamenyera nawe bikarangira nyine nawe umenyereye nyine.
Urateganya
kwamara dukora nijoro kugira ngo twirinde izuba.
Urateganya kwamara igihe kinini se? Urateganya kumara igihe kinini?
Oya, nakaraka nakoraga yo ngiye gutaha mvire mu masomo.
Okay. Yee, uhahuronke rero.
Yego.
Hanyuma niki se wabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Hari ibintu nagiye nkurikiranya akenshi aho ngaho by'ibindi by'uwo mugenzi wanjye aro Emmanuel Menya wamaze
ko biki
by'amatora yo muri Congo njye harimo ibintu byanshanze nubwo harimo n'abantu babivuga sinzi ukuntu wenda babyumva buri wese bafite ukuntu yumva. Hari umujyi wo muri Congo mu majyaruguru bita Beni
ntabwo batoye
bo ntibatoye. Ese bizagenda gute? Njye kiriya kintu uko cyanyobeye
abenshi byarabacanze ariko nyine urumva nta kundi byagenda. Bavuze ati ntago bajya gutora kubera ko bashobora gukwirakwiza icyorezo cya Ebola cyakwirakwira ku buryo bworoshye. Ngo rero urumva ni mu rwego rwo kurinda abaturage.
Bazatora nyuma kandi amajwi yarasohotse.
Kubitega amaso ibyo ntabwo nakubeshya, nari nzi ko byarangiye kubera ko bazaba bamaze kuyatangaza kandi perezida yagiyeho. Ubwo ni ukubitega amaso?
Ni ukubitega amaso rwose pe.
Me nk'uko bivuga nta hariya basa nkaho baharinganiye kubera ko uburenganzira bwabo butubahirijwe. Bagombaga kubona nako ni amahirwe, bagomba kubona amahirwe yabo yo gutora ariko ntibyashobotse kubera ikibazo impamvu zumvikana.
Njye nakurikiye Okapi Kapi Radio Kapi barimo kuvuga ngo bazatora ngo nyuma ni bari mu kwa mbere mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri
reka turebe.
Sinibuka igihe nkavuga se ubwo nanone amajwi yasohotse na perezida baba batora iki?
Byaba bitoroshye yamaze gutorwa akagenda akanarahira. Reka tubitegereze tuzerebe aho byerekeza.
Ntabwo kanajya mvuga wenda kandi ni kuriya mwaza dutumira abantu bo muri Minedike mu Rwanda
kugira ngo
hano harimo nk'ibintu bukuno gutya muri zino 12 years babashyiraho ngo bashyireho ngo korotire ugasanga umuntu atangiye mu wa mbere arinda arangiza iyo korotire itari yajya. Ese amafaranga ajya he? Tukwenda umuntu akababaza ibibazo.
Icyo kintu rero ejo bundi twakigarutseho numvaga twarakigarutseho na n'umwe mu bashinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi imbere. Yari arimo avuga nyine ko icyo kibazo yakivuzeho ko hari ababyeyi bacibwa amafaranga y'uruzitiro ngo agahora hacibwa amafaranga ariko cyangwa se runahari
kubakurikira za bigoye. Ariko njye hari ahantu nize ntabwo ari muri 12 ariko iyo korotire barayivuze na nubwo njye nigeze kuhagera egoko ndumirwa ahubwo
usanga nta ruhare.
Nta ruhare rwose kandi twatangiye mu wa mbere.
Ibyo yabigarutseho byari byose tuzakomeza tuganire kuri kiriya kibazo cy'uburezi ni ikibazo kirekire ariko yabivuzeho nyine icyo ko hari ibyo barimo gusuzuma barimo kwiga uburyo amafaranga yajya asabwa ababyeyi kubera nk'ibyo by'uruzitiro ngo hari n'abasabwaga amafaranga yo kugura imodoka ya direyiteri n'ibindi byinshi.
Ni nk'ibyo nyine
ya ibyo byose ya tuzagira tuzongera tubigaruka kuko ni ikiganiro umuntu atakora mu isaha imwe gusa ngo byose ibibazo byose abirangije ubwo twizere ko tuzagikora waramaze gusubira mu Rwanda yenda ku buryo wabasha gukurikira neza. Aho ngaho se udukurikira kuri internet cyangwa ni kuri FM?
Ni kuri internet cyangwa FM.
Ukoresha ku iyihe bwo? FM utwumviraho ni iyi
ari yitwa Sanya hiti bavugiramo
ngo ni Sanya
Sanya Sanya radio hiti bavugiramo
oh ibi ibicishaho birimo kuba cyangwa ni nyuma
oya ndafatisha kuri kwijana naka kwenye wajyo murongo ariko ndafatisha kuri radio ruwo mu Rwanda
iriya ijana kane n'ibice bitatu
ijana kane n'ibice bitatu
okay
no Sanya rero igahita ivugiramo hari gihize ikavugiramo bigahita bicisha
ariko yitavugiyemo murabyumva byose
eh turabyumva
okay so urakoze cyane
yego na
ndadijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga twakire Edison turi kumwe
je turi kumwe
ni mwiriwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe
ure mwiriwe
yego uraduhamagarira he
ndi mu Rwanda
ko hehe telefoni yawe kwisa nkaho itumvikana neza
ndabumva
nuko uri mu Rwanda hagana he
ndi mu Bugesera mu
umurongo umeze nabi ariko ndakumvise kuri mu Rwanda mu Bugesera
yewe ndakumva neza nta kibazo ndagukurikira
nuko weekend ifashe ite
weekend twahiriye neza
nuko nuko
n'amakuru twumvise
ayahe
amakuru yo muri Congo
eh
kuko buriya twari tumaze iminsi dutegereza igishika ibizava mu matora tukumba dufite ikenge ko Kabila zagerageza mu shadu bikaba bibi mayo kumba pawa n'induka kumvise igishika
niyo fone yawe imeze nabi uti nyuma yo kumva ko
impinduka muri Congo ari na Afurika yacu muri bihugu twegeranye twumvise tubyakire neza kuko twabonye ko
mwariruhukije mwumbonye ko bibaye mu mahoro nukuva ko mwakurikiraga amakuru ya Congo ku matora buri munsi
ni ibintu twakurikirana ikintu cyatangaza
ariko rero sinzi impamvu mu Bugesera ubusanzwe telefoni yajyaga icamo neza ubu sinzi ikibazo kihari hari imvura hari iki cyangwa urimo uragenda
ndicaye rwose ndatuje nicaye ahantu hamwe ndabona amarezo nyafite yewe ijwi ryawe rirangeraho neza nta kibazo
keretse niba ari iby'iwacu hano kubera ko twebwe mu kanya ubu twiteguye neje ishobora kuba inakazi uyu munsi n'ejo ishobora kuba ari ikirere cyacu
birashoboka birashoboka hanyuma hari utuntu mvuga nshaka kuvuga ndashimye cyane ko Afurika hano iwacu
yewe umbabarire rwose telefoni yawe nta hano ntago turimo kukumva neza iravuga igacika
narinze ndashimwa cyane impinduka zabaye muri Congo ariko nkanenga cyane nkanenga imyitwarire y'ibihugu binini nk'ubufaransa igihugu nk'ububirigi igihugu nk'amerika kuko biriya bintu byo kuvuga ngo ntibemeranya n'ibyatangajwe biragaragaza kwa kwivanga kwabo muri politiki yacu biriya bintu rero bakagombye kubitegerezanya amatiku
zoroheje ibyo uvuze hari n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika nawe wari wabivuze mu kanya Edizo rwose reka ngushimire kuri iki gitekerezo cyawe ubwo nejo n'umunsi bazaguhamagara twizera ko cyangwa se nejo bundi twizera ko imirongo noneho izabimeze neza urakoze cyane Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga mutwihanganira, amatelefone arimo gucamo nabi, ariko turakomeza tugerageze ibishoboka byose.
Un million c'est quoi? Un million c'est quoi? Un million c'est quoi? Un million c'est quoi? C'est rien mon ami, c'est rien.
GG Fula Mambo, Fidel Baba la Modogo Botekol. Souké Chile na DJ Frank. Titi Ghana, Piero Leblanc.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga dukomeje ro kwakira abakunzi bijwi rya Amerika. Ijambo tujye kuriha Innocent, uranyumva? Wiriwe neza? Ye, urahagana he? Bujumbura, mwiriwe mute? Uradutangariza iki rero muri izi mpera z'icyumweru?
Ariko sino babarira ni kukubera nko kwa gatanu ishite nk'abapfuye bamye gushaka mu mihanda mu buyenzi ikomeye abafite cyangwa umuntu n'abatakafite bashaka gatwara muri bese kubakuru ngo nuko atabukaye ufite kandi icyangombwa yifite kandi wazayo utanze amafaranga ibihumbi bibiri kandi ufite amafaranga mu icyo nicyo cyatangaje kandi naho mwahurira mu barabara bose bavuga bagutwaye sinzi igituma icyo babigira kandi uba ufite amafaranga mu n'ibyangombwa
ubwo icyo barebaga ni ukureba abantu bafite ibyangombwa
Nikomene kukwela huo na huo muhura mwente na ufikipiti yangu wangu wa chane mwuri nhala wili nhala tatu Iti huu na ufate wakafijia kukupunga kande mkupa yu wende kukandi yu hongi chumi mwaka yu atari mwote yu hongi chumi 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 wangu
Nwe sababu kakawa wafatichi kani mwuga kwa mfitipi yangu wangu wa wakwatipi yangu wangu urabiba haye Hanyuma waka kujana waka kujana waka kujana waka kujana waka kujana ichi
So we have to put away evoke most of the morning Havata no Havata to move on about the Havata Monday, Upitina Karanamo.
No,
I'm going to go to the house. I have to say that abo bafata na abapolisi gusa ubona bagufata burera imodoka y'igipolisi ihagaze aho
bimaze igihe se cyangwa byabaye uwo munsi kwa gatanu gusa
ubwo kwa gatanu ariko bakamugabo baza baraza rimwe nk'umuyinga bakaza nka kabiri urumva mutubiranye hoho naho nyine ubona bagukora
aho ni mu mugi gusa
ni mu mugi nga mu gisagara
yego bashobora kubabwira impamvu ba barimo kubafata nibyo mukenewe kuba mufite kugira ngo mudafatwe tugatubyizere
yego hama hari kandi nagomba kubata none kiringo leta yari yatanze kuvuga ya maradio tabacharanze none bimeze gute ko twebwe kumva ikiganiro reka ko bigoranye nyine wumva bajye kugurura ryari nk'amaradiyo amwanya
nyino sa rwose ntago nakubonera igisubizo natwe turategereje na bagenzi bawe bari babibajije ariko njye nta gisubizo nababonera icyo nzi nuko ababishinzwe babirimo kandi twizera ko bizagira icyo bitanga
Ebore kakutiza yuko bizaza kugura mu mutire ndere.
Urakoze cyane.
Ekana mu bakutire cyama kara kujya mere.
Eh twakire na Okedo. Uranyumva?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza. Urahagana he?
Uganda mu majyaruguru district Pader.
Hehe.
Muri district bagita Pader.
District ya Pader.
Yes, majyaruguru ya Uganda, mupaka wa Sudani na Uganda.
Uri kumwe na ninde waduhamagaye ari hari ya Remo ndakeka.
Remo aherereye.
Ari muri Guru.
Ah guru na paderi biregeranye ni gitike jani mbi bariko ntaga ari hamwe.
Okay. Murakomeye rera ho ngaho.
Yiti ano turakomeye turashimye Imana.
Nuko yatubwiraga ko hashyushye cyane naho nikimwe.
Arashyushye cyane ni mu gihe cy'izuba cyane birenze kwemera.
Ntibyoroshye ubwo umaze igihe wowe se we yaramaze amaze agahe gatoya kandi azavayo vuba.
Anje maze igihe mfite n'ibyangombwa bya Sudani na Uganda ndi umwene gihugu.
Ukora business
mwari ubwato mu nyanja ya Rubati.
Uri umu ababita ngo icyo harya
abavuba ubwato
uri umu Okay. Hey, hari umuntu turi kumwe hano nawe wavukiye hafi aho ngaho.
Ni byiza.
No, ubwo se
akubwiye ko arahazi.
Arahazi niho yavukiye.
Ego ye.
Yeah. Umaze igihe twara ubwato se?
Maze igihe ariko ikamo nakora n'indi business mu gihugu cya Sudani nze gukorerayo. Hagaruka.
Ni byiza cyane.
Nize
kutibagirwa ariko wavukiye muri Uganda cyangwa uri umunyarwanda uravuga ikinyarwanda?
Uvuga ikinyarwanda ndi umunyarwanda.
Nuko business iragenda se y'ubwato?
Akarame?
Ni business y'ubwato iragenda.
Iragenda nta kibazo gihari.
Nta babandi bayobye amato mubona aho ngaho.
Keretse abakunda guturuka muri Congo za mu bice byitwa Ituri cyangwa Bunia. Nibo bakunze kuza ari abatsengezi ariko government ya Uganda ikagerageza gushyiramo imbaraga ikabasubizayo.
Oya bajye babareka mwikorera akazi kanyu.
Nta kibazo gihari.
Ubasha kudukurikira se kuyihe mirongo wowe?
Tubagurisha ku shortwave ariko noneho ikibazo kibaho. Iyo ku minsi iyi ni bizi kugeza ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha nimugoroba ya saa kumi mu kiriya kiganiro cyanyu ntabwo tubakurikira. Akenshi twifatira imirongo ya Sudani shortwave ntabwo tubumva na gato, tubumva ku wa gatanu tumwe ku cyumweru gitaha. Nagerageza mukazahinduramo.
Ubwo ni ukucunga tukareba niba hari imirongo cyangwa se mushobora kuba mwadufatiraho hafi aho ngaho mu bice bya Sudani cyangwa bya Uganda. None se hari akandi kantu wifuza kubwira se abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya?
Nashaka kuvuga ku bintu bibiri, Congo na Amerika. Ibi bihe Amerika yari irimo cyangwa ikirimo icyo bita shutdown. Hano ni Amerika, abadepite ba Amerika. Njye ku ruhande rwanjye nanjye nabashyigikira ntibahe ariya amafaranga ya Trump. Kubera ko Trump uko biri numvise afite ibitekerezo bitari byiza gukunda abantu, ntabwo afite umutima wo gukunda abantu. Nibaza uru rukuta ashaka kubaka rutandukanya Amerika na Mexique. Nibaza uru rukuta arashaka kurwubakira. Ni urukuta rurerure cyane. Kandi yibuke mu gihe cyo muri kampeni yiyamamaza, hariho umwana wamubajije w'umunyamerika mutoya. Sinibuka leta yarimo yiyamamarizamo, umwana aramubaza rero urukuta urabishakamo iki, urashaka kurwubakira iki? Hano nibaza n'abadepite bamaze ati uru rukuta urabishakamo iki? Nanjye ku bwanjye numva ko batamushyigikira. Trump agerageze gukunda abantu, kandi ikindi akenshi iburyo bubatse urukuta rutandukanya nk'abantu bubatse inkuta ku mazu yabo, hariya arashaka kwerekana ngo ashaka abari mu rugo ariko abari hanze ntago abashaka.
Ku byerekeranye n'umutekano se, iyo ukoze urwo rukuta ugira ngo hatagira abakuvogera?
Oya, akesi buti ya wakono rukuta na rukora, uwakaze bubute rani ya urukwa mtera. Ariko, atrapo, nukua ngu, haga hivu kunda wanu watukuka handi ya Amerika, auga rakunza wa imu jihugu moha gati.
Gura shaka kufuga, chimgena wafuga, ati ibujo, harinaba bata nyura kurugu rukuta waka nyura monsi, yubu taka.
Ya, baka nyura monsi, yubu taka.
Iye, nyarutano, nema? Nereka nkureke nyarutsano ntono kuri Kongo gatoya hari nabandi bategereje kugira ngo ndabone umwanya ugenda uba mutoya bataza kumva ko twabatereranye
hano saka kuvuga kuri Kongo bigaragara Kabila yakoze neza
gute
kandi akareka East Africa karimo karahinduka mu miyoborere ya politike twifuza ko ibyabaye muri Kongo Kabila go kwemera kava ku butegetsi ataruhanije twibuke Kabila ni umusirikare ntago yigeze afata icyemezo cyo kubangoreka ndwane nge mu ishyamba ndwane ndatse nongere sibire ku butegetsi byaba byiza abategetsi muri kano karere cyangwa muri Afurika barereye kuri Kongo Kabila ikintu cya mbere mushimiraho ntago yigeze ahindura constitution kandi ntabwo yigeze avuga ngo reka nikoreza abaturage bisese n'inkangara nk'uko tubibona mu bindi bihugu cyangwa nga Tereza ati agaza abaturage cyangwa abandi bafunga bakireho imisoro ibyiza reka n'u Rwanda tubirebereho Burundi Uganda tubone Rwanda nk'igihugu cyacu tubone abo ba Victoire Ingabire tubone ba Rwiga Rwigara baherutse gufungura tumufate nka etienne Gisekedi nabo tubabone bari muri politiki isesuye ntawe ubabuza ntawe ubakoma
igitekerezo cya
Afurika tubone ko politiki ya Afurika iri kugenda neza icyo twifuza cyane n'indahirikire muri Afurika ya politiki igende neza twibone ko buri muntu wese ibona muri politiki ntabizira
urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe
reka cyane cyane
hasigaye undi muntu uri udutegereje umaze akanya ariko rero
reka mama tari aba sisigare cyane abanyapolitike bari hanze y'igihugu tubabone mu gihugu ubu ano ikindi Tshisekedi kugira ngo abone amajwi yayabonye kubera ari mu gihugu uno Martin Fayulu ni umukire ntabwo yarazi imibereho y'ubuzima bwa Kongo ariko no Etienne Tshisekedi uno muhungu we yarazi ubuzima bw'abanyekongo nabo baze tubarebe bifatanye n'abanyagihugu basangira ubuzima bwose tubahampaye tubona ibitekerezo byabo murakoze cyane
urakoze cyane Okero namwe Thierry
ego amahoro neza
namahoro mbabarire rwose wihanganye ndeka ngohe aka kanya gatoya gasigaye
Mikirandi bade na sima na mirenze na giramvuge ndumvise umuvuki yanabihereye ko ariko ye bidibe na goma mirane ya hereye erika avuga president Trump bugi gye mu president ari kumenyemereye ikintu aba yaremera abanyagihugu aho biyumvira kenshi kugishita rero bamuzahure muri iyo nzira kuvuga ngo aranga abantu ikintu kigoye kuyumvira muri iyo nzira ariko niba duka ari umuntu agomba babandi bavuga ati gye naratanze promesse turashaka kuyishyitsa niho niko kantu nabivuga ko ariko reka ngaruke muri kano karere k'iwacu nk'uko nawe ariko bivuga jewe no kuri ndahimbawe bose
no ni bya Kongo
nkamibaza nti bigeye bintu yashobora guha ikigwa abanyepolitike b'iwacu mu karere k'iwacu k'ibihega binini iyo ntabiriya ibintu bya ari naho n'umukare abatagomba kubyemera turabimenyereye hari abantu batigira bemera ko batsinzwe kandi yeje ni bigeye ntara kwe kwikosora
nibyo rwose kandi ko nk'uko bivuga abantu bakwiye kwigira ku bandi ngo ubwenge burarahurwa tsiyeri rero rwose mbabarire ntago tubonye akanya gahagije ariko ngushimire nshimire n'abandi bose twari kumwe muri uyu mwanya abaduhamagaye n'abutabashije guhamagara ndetse n'abadukurikiye kuri iyi saha yose nkaba nshimira abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Tiani Wang na Geoffrey Mutagoma kuri mikro ya Eugenia Mukankunzi mukomeze rero mugire weekend nziza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika ubwo turaza kongera mukanya